Man of the people, man of the people.
All the world.
Oh, your beats made this.
Zote zote, zote zote. Itisha fadhe manze wewadi ulewe. Zote zote, zote zote. Itisha sise manze wewadi usote. Ukope kope, ukope kope. Itisha zingine manze adi ulewe. Ukope kope, ukope kope. Ukope kope manze wewadi ulewe. Zee. Tuko Brooklyn anuka kani pusi ya njeri na madenge no nonsense. Wote ocha ni nyeri kazi kusababisha tu iyo ndo luga ya geri. Haya chiki kwa dance floor amejitupo wala na ula na ponda kishuka na zadhani masali kujijiji kusaka skizi wera kujinasi na vila na kata mizinga wana mwitaka kisu jo ati kisu ata jude sali kisi yesu na minita kisrecho lijifanya hani mazeni kamsho ajilamba kanilisha hani taki skuja shapo wa geri. Baby mama baby drum mama, you can do what you want to sasitisha bia nane ndo tusarizo risto. Zote zote, zote zote, itisha fadhe manze wewedi ulewe. Zote zote, zote zote, itisha sise manze wewedi usote. Ukope kope, ukope kope, itisha zingine manze adi ulewe. Ukope kope, ukope kope, ukope kope manze wewedi ulewe. Wape fande manze wewa tupe lift kejani. Atubebe ndani ya zikendo ni feel vifiti. Msupa cheze na rithu huko ni mejihami. Cheze pool hadi chetu desi hadi jirani man. I know you feel the same. Mambo ni privacy fadhe hatupenda gatherani. Social media tulikuit juma mi msifani. Mina heta tuzi hupi hukata jogo tagea. Inezi kladi bigi sana nilipora kwa rush. Maisha fupi sana manze penda msana kuda. Ongeze tot pili balando ni feel kanati. Walai, kumedhoka, mcheki kwa dance no manze. Na kisogo ya njigush, kwa kadhali siwezi. Kume mindo kahush, kwa parking sima ama na marendi ni wasoro to do. I repeat bro, you can do what you want to.
You can do what you want to.
Zote zote, zote zote, itisha fadhe manze wewedi ulewe. Zote zote, zote zote, itisha sise manze wewedi usote. Ukope kope, ukope kope, itisha zingine manze adi ulewe. Ukope kope, ukope kope, ukope kope manze wewedi ulewe.